Rock gang.
That's the music.
We mother made. Wopum Komboji. We mother made. Wopum Komboji.
I wanna do for my people, die for my bottle. Leo sijali japo kesho ni msoto. Tungi madiko hapa pressure kushoto. Japo na kesha ila kuyumba ni toto. Wauni iki dugani ukinyuaga
au yumbiki.
Hata vitano
au yumbiki.
Hata tukeshe
au
gaika. Mimi na lala mina lala wauni mimi na lala da ivi
nitaweza kukesha.
We mother made Wopum Komboji. We mother made Wopum Komboji.
Tukeshe 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 tukeshe.
Yeah, na kwenye club kuna kichwa controller me. Nimwite majo fune dance na flawless. Jichokope, body dope kidondosha kachukua kamecheza hiyo kote. Sister left, twende right. Slow slow move a shoulder this night. Mkecha show after me take a see. Pike ni tongi mtoke wasi wasi. Telepoteni paka vele visasi. Yani come to the club, welcome to dance. Kia, na DJ tupa nafasi basi. Tunagonga glass atu vanje kabati. Stress bado so my nigga don't crash. Tukiachana sana yo ni zero distance. Na kuna mshamba wa kuleta kasheshe. Ebu try kwa bize cha msingi tukeshe.
We mother made Wopum Komboji. We mother made Wopum Komboji.
Tukeshe 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 tukeshe.
Na padundo yoni pata shika. Uneza yumba na wakakosa pale pa kushika. Na mda huo hata huo mbada hojafika. Watapiga miayo watakula mpaka shisha.
Yumbika kushoto rudi. Yumbika kulia rudi. Yumbika kwa kati rudi. Yumbika umekawe. Yumbika kushoto rudi. Yumbika kulia rudi. Yumbika kwa kati rudi. Yumbika umekawe.